Exclusive from ZambianTunes.com.
Kuchoka pe unanisia, baby. My heart is broken. Naesa kukonda wina, baby. But my heart is frozen. Kuchoka la ponanisia ine. Ni mapepe na kari kweze ine. Walika suwa kani no mwenshinga wa ilo Zalindi.
Kutokera ponadisi.